kanne United States Steve Canada ra as Washington to walgani jiran lammi won Ethiopia fi lammi won ala iddat ala Ethiopia kuma heddu tilaka man yero amma kanatti motum ma Ethiopia ratti rira murmi bahajiran wajira ministry imala United States durarra kannen irida sanijel qaban murmi tonni kun Ethiopia ke satti gegge samajira kajiran dugugin sasanyi akka United States durat abatte orkitu gafata jiru wali Kenya ka saganta fana mara lula kabbade bakka sanat targame jira jallani tudesa
nuti lammi wan Ethiopia addan walinqonnu nuti tokkuma adanno le dagaman ke sa tokko da hirira kanarratti namonni lakkofsa anguddata an argamu fi daima guya digdami tokko kabate haada tokko akkasumas daimman titikko manguddota umri era rattirmachun sani ifsamera hirira garen Washington Gibrahail jedamu fi garele sochi siyasa dadda hirmachi setu kana qopese kayoni hirira kana Ethiopia ke sadarara dorsisa fajjecha gaggefamu ammu madabachu qaba ka jedu tawqin desitoni dubbatani jiran jijiramni Ethiopia ke sattidu fu yeronsa amma dadannon jedu dagamera hirmato ta ke sa tokko hasofsi senture
matanko ilham usman
ilham arro malifachi targamteat
harani ummata kiyya biyya tijarratti du'u sagale kiyya geggeessitu bokka anda abee biyya meeqa qarrate bahe ummanni kenya umaayira rajjeessa maayira du'aayira gabbiyya bahe torban sadihi ummata kenya irratti waan irra gahin hin jiru maatisaa baayiraa biyyasaa baa lafasaa obboleewwan obboleessii haati waan hunda kenyaa baayirra rajjeessa maayirra qalamanii obboleewwan kenya karaa irratti gatamaayiran mootummaan Ameerikaa akka nu gargaaru barbaanna kanaaf nu gargaaraa tarsa gaafachuu baane.
Ministirii Hajaala Ameerikaatti argamuudhaan kutaa Afrikaaf waraqaa gaaffilee isaaniif iyyata isaanii dhiyeessanii jiru ammatti garuu kallattiidhaan deebiin kenname hin jiru jedha Lulaa Kabbada